Timmy, Timmy J Promotion, the art of music.
I wish I could be an angel. I would stalk you Monday to Sunday, every day. I wish I had dreams to fly. I would fly and take you far away. Baby, I'm down. Mazenya kanga kwe komba Omukwano chatu tonera Newewe waza waza Wero mbala no kiliza Wagala, teniba gavalala Ikwe kuwa mchivira Voto njera, nopo njegala mata Abamu baga basukari Balala kachumbari Bogabo Vandozi. I will never be a player. I will never cheat on you. Gambo Mimbula. Ego Kugamba. Mimbula. Mimbula. Gambo Mimbula. Ego Kugamba. Barabara pima pima, zina waya kwenkana, zina vikabali bakufana na bafa. Uli maso tala, uya kange tala, mzikiza wamulisi zetala. Wangalo chile chilala, ngoline tunula, ngoline tukula, kwanu kema tala. Avalala fati vya kula, Osubula teja kula Nivya losi vitanga Mimbula Mimbula Nivyo kugamba Mimbula Mimbula Mimbula
Tenga kwa gara nyo
Mimbula
Tenga kwa gara mama
Mimbula
Promotion, the art of music.
Aye, aye, aye.